Zone 35, Pongaroa.
Akitio, Akaroa, Haunui, Kohiku, Mara, Mataikona, Mangatiti, Oahanga, Pakohai, Papauma, Pongaroa, Pukehinau, Puketoi, Rākaunui, Tiraumea, Waihoki.